Square Music. Anashepu bufalo, mwendo kama kanyagi chini, hakanyagi chini. Jonjo kangaro, kafungash, double kibini. Anagula bia,
tende,
kifuani dodo,
tembe,
kipota boda inanyange. Akitembea,
neme neme,
yani kama
mzembe.
Mambo yote pambe. Yeah, oh God, usiogope oh God. Yeah, oh God,
inama inama. Yeah, oh God, usiogope oh God. Yeah, oh God. Niwe, niwe, niwe mama, niwe, 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 niwe mama.
Kiuno sakati, nizame topeni,
nisafishe di mwi mwi.
Toto prakata, kiuno shangacheni,
kishundu mwi mwi mwi.
Cheza ni kwonge veros,
ha veros.
Shaku shaku shogoros,
shogoros.
Uganda Maria Rosa,
ha Rosa.
Lagos dansi makosa,
dansi makosa.
Yeah, oh God, usiogope oh God.
Inama inama. Eh, oh God, usiogope oh God. Eh, oh God, fanya unachotama. Niwe, niwe, niwe mama, niwe, 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 niwe mama, niwe, 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 niwe mama, niwe, 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 niwe mama, niwe.
Kama binua binu, kana binua mugongo, kana binua binu, kana binua mugongo, kana binua binu, kana binua mugongo, kana binua binu, kana binua mugongo.
Daddy.